Bombocla. Con the boy call me number one.
Remember on the piece.
That nigga send my ex he one enjoy. That nigga send my anapatara. Even that nigga send my ex he one enjoy. And that nigga send my anapatara. Niki mona na lewa. Na mwelewa na jona kachelewa. Ejigo rabado ajepewa. Viuna alivyo pewa na jona kachelewa. Ejigo na nika semba exi wangwana enjoy. Na nika semba anapatara. Ibi na nika semba exi wangwana enjoy. Ibiza Miami bari, ajapere kwa Tanzanzibari. Apo kizimkazi ya kainjoi. No bajeti juba ya togoi. Anasikitisha, ex. Kama ebela nchapolini. Anajipitisha, ex. Amekosa kumweka mbili.
Ikimona nalewa. Na mwelewa. Rajona kachelewa. Ejigo rabado ajepewa. Viuna alivyo pewa. Rajona kachelewa. Ejigo
nika semba exi wangwana enjoy. Nika semba anapatara. Even nika semba exi wangwana enjoy. Nika semba anapatara. Never kutiba na mako. Twende kwa lido kula. Nikata mango yo bacha lido chula. Mna mako. Twende kwa lido kula. Nikata mango yo bacha lido chula. Mateba na mako. Twende kwa lido kula. Nikata mango yo bacha lido chula. Mna mako. Twende kwa lido kula.
Bombo kula.
It's con the boy call me number one.
Bare sahi.
Kone nisko wa.
Yeah, sikuma.